Ata ita siku tesa we Mukama ya manyo kutesa brevandanda No retreat, no surrender Nakete kumachaze nina ventungwe Neteka koka maski netula kumuyanga u Omanyo ulamu unyigaye wakawabu wanga Imanye vitu vya kalanti Roko down ina yetu tuwala Mne yetu subi za kaunge wafete ya tuko Na milo dida chambu za neve manja Neve kuwe simu tebazi kuata Mbe nyumbo jiuli na moloko Ronyumi ya bichimbo muna kuwa kufa Katona vya yoga orie na vide Neve ya kusubi za bida bide wa bide kulidei Yesu tali kuloko down ya somo loko la ya denga tulimu kalanti Wataniko gambo mwaka gugu katinda buhoza chimu bidi abidi ya tuselo Cause what you believe is what you get And it's a good to believe in God Cause I believe, but I believe But you after kalanti ni Nenda kwevu girl Yes, after kalanti ni Bamo bangi sana After kalanti Sura chayina After kalantini Everything's gonna be your life Women say after kalantini Hawa manja after kalantini Nagebe manja balimu kalantini After kalantini Two people never feel what that you got Never was what that you got Ukukiriza kwa dawa Wana mama kama wakiriza mwa dawa Jayo pole ya request yo Gena kusanyusa, gena kusangula maziga kukabia mula kwa lawi Gena pata webu manzi, jagambo iba wakuru watasi wansi Guno omwa kangena kuininga, emoto kangena kutuwa ibinga Embaga ngena kuwendinga, ilama kuzi kumeri ngena kushipinga Gena kukula mwebi sente machi, abampala na muninde mulesi Guno mwaka nino kukuma hiti, hiti kuhiti nino kuwa kuchati Cause what you believe is what you get And it's a good to believe in God Once I believe, I believe After quarantine Wakanda kwebuga Wamo wamo bagisa Mwagele zingena kutuka Ama kuloga wakenda kutuka Masamize wakenda kwatula Kumulimo wakenda kukuza Tiki tiki piki piki pakango coronavirus tiki tiki pakango